إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abibiti wabakiri za tutia gena mumaso ni chafawe cha nabi Yusufu alayhi salatu wassalam ilanga urunakure gulo wetu wakomye tuwala bienga nabi wa Allah ono owechitiwa nga tanna fuka nabi abasajja baamugula ni mamuja munsi ye Kanaan obaita yo Kanaan nga buwaitiwa mulu warabu ni mamuleta ni mamutusa Misiri Emisiri jebamu tuusa, yagulwa omusajja nagaga minister mwa kabaka bwa al-Walid, al-Rayyan bin Walid, ngeyari kabaka afuga Misiri mujisera echo. Musajja ono yali mulungi, ngera wa kisa, na bwe kityo yakubiriza mukyala we okubeera nga ayisa bulungi omwana ono Yusufu alayhi salatu wassalam abirenga tamuyisa nga basirevu saballa bwe bayisibwanga mu kiseera ekyo mu ngeri etaliimu kubawa bitiibwa mu ngeri erimu okubabinika emirimu gye batalinaako busobozi n'embeera endala esuubirwa abaddu gye bayisibwangamu na bwe kityo omukyalo ono Yusuf yatandikira oba yatandika okuwangala makage ngali na wasiya okuva ewabawe yali amukubiriza okubeera nti omwana ono amuyisa bulungi Yusuf yawangalira mu makagano mu mbeera ennungi nga ye kenyini nyini bwogenda okuwulira mu maaso ng'ajogerako n'awangaliramu ekiseera ekitaamanyibwa buwanvu bwakyo wabula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti Yusufu yakulira mu makaago n'akakatira ddala n'afuuka omuvubuka akulidde ddala sinakindi kubeera nga afuuse omusajja okusinziira ku bigambo by'ogenda okuwulira wansi wano mu bigambo bya baulama abannyonnyola emyaka Yusufu gye yali alina mu kiseera ekyo yagambo wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala tu walamma balagha ashuddahu ataynahu hukma wa ilma wa kadhalika najzi al muhsinin walamma balagha ashuddahu ataynahu hukma wa ilma wa kadhalika najzi al muhsinin wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala atulaganti Yusufu yawangalira makago ebbanga ila ambalagha ashuddahu ukutuusa luyatuukira ddala n'abeera nga afuuse omusajja akakase owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamuwa obwannabbi wakadhalika najzi al muhsinin owekitiibwa Allah n'atulaga nti nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yalina ekitendo ky'okubeera muhsin nga muhsin ye mulongoosa wakatiwe nebitonde binne eranga mulongosa wakatiwe no mutonziwe erange ye ihsan okubeeranga omuddu mulongosa wakatiwe nebitonde binne mubwenkanya mukogera nabo obulungi mubwesigwa mukwewala ebibana kuwaza nembeera endala empitirivu ezettendo ezekitiibwa ezijuddemu empisa omukkiriza zagwana okubeeranga abanazo kadhalik okubeera muhsin wakati woni Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga weekuuma ebinyiiza omutonzi wo Allah subhanahu wa ta'ala weekuuma ebisobola okusuula mu busungu bwe subhanahu wa ta'ala olekayo ebyo Allah by'atayagala ate n'obeeranga uyangwa mangu nnyo okubeera ng'oteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakubanja okubeera ng'okola. Eyo nno mu bufunze ye ihsan egasse okulongooseza ebitonde n'okulongooseza omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Ennongoosa y'ebitonde oba okulongooseza ebitonde kwe kubeera nti nno oba n'empisa ez'ettendo obituusaako obulungi ate n'obeera nga weekeka okubeera ng'obituusaako ebinakuwaza. So okulongoosa omuddu kwalongoosa wakati we n'omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala kwe kwekuuma ensalo ze n'abeera nga tazibuuka ate n'abeera nga musufu mukwanguwa okuteeka mu nkola omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala byamubanja. Nabwe kityo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaba obulungi bungi mu nnabbi we ono Yusufu alayhi salatu wassalam ku kitende ekyolabye ekyamuwadde ekyokubeera nti muhsin yali mulongoosa n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obwannabbi nga bwe yagamba Allah ti wallahu alam haithu yaj'alu risalata. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi nnyo bode amanyi bulungi nnyo emibiri egigwana okubeera nga gyegyetikka obwannabbi. Nabwe kityo yafuna obwannabbi ng'ali mu maka g'omukyalo ono ayitibwa Zulaikha era gye yawangaalira ebbanga lyonna okutuusa okubeera nga akuze. Ow'ekitiibwa Allah ekitendo kyatulaze ku Yusufu ekitendo kyatulaze ku nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalam weyamuweera obwannabbi yali amaze okubeera ng'afuna al ashudda kana kad balaga ashuddahu nga bwe yagamba Allah nti walamma balaga ashudda bwe yamala okukula n'akakata obulungi. Ng'okukakata wano okwogerwako kwe kubeera nti nno omubiri gumaze okubeera nga gwetengerera bulungi kadhalika n'amagezi gamaze okubeera nga getengerera bulungi. Yalina emyaka emeka mu kiseera ekyo Yusufu weyabeerera nga kad balaga ashuddahu yali alina emyaka emeka? Qur'ani tetujumiza myaka egyo wadde okubeera nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatunyumiza emyaka egyo so nga awokka gutusobolera okubeera nga tujja ekigambo ekitaliimu mpawa zonna wadde akakunkuna konna singa kiba kivudde mu mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala obanga kivudde mwoyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha byayogera bubeera obubaka obumusiddwako okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula ba ulama batunuulira ensonga ez'enjawulo ne baleeta ebigambo eby'enjawulo mu kulaga emyaka gya nnabbi Yusufu mu kiseera ekyo yafunira obwannabbi yalina emyaka emeka. Abamu nga bazimbira ku bujulizi obulala obuli mu Qur'an bwe baagatta okubeera nga baleeta emyaka gya nnabbi Yusufu. Ekisinga okwewuunyisa kwe kubeera nti ebigambo kumpi musanvu byawukana songa byonna biri mu kulaga myaka nnabbi Yusufu gye yali alina. Nga n'ekimu ku ebyo ebisinga okwewuunyisa kwe kubeera nti nno ebigambo bino bitambulira wakati w'emyaka egya wansi ennyo n'emyaka egya waggulu ddala. Ng'emyaka egisinga ddala okubeera egya wansi gyegyo egyaleetebwa Imam Malik, Imam Dari al Hijra, Imam Anas bin Malik omu ku baima ba madhhabu abana abamanyifu omuli Shafi'i ne Ahmad na Abu Hanifa kati ono Malik rahimahullah Malik bin Anas al Usbuhi Imam Dari al Hijra omu ku baima ba madhhabu abana yaleeta emyaka egisinga ddala okubeera egya wansi nabbi Yusufu gye yaliko mu kiseera kino Allah wagenda tunyumiza ensonga zino. Ate yasinga okuleeta emyaka egya waggulu mwe mwali al Hasani al Basri yaleeta emyaka 40. Yalaba ati nabbi Yusufu mu kiseera ekyo afunira obwannabbi yalina emyaka 40 era nga ekigambo kya al Hasani al Basri kyo teri kubuusabuusa nti kizimbira ku aya emmanyifu Allah jagamba nti walamma balaga ashuddahu wa balaga 40 sanata yamala okubeera nga aweza emyaka amaze okubeera nga akula n'abeera nga aweza emyaka 40. Wabula aya eyo teri mukwogera ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam singa yali mukwogera ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yali badde kikutula gweye ku nsonga eno era teri kubuusabuusa ti kigambo kyonna ekyalize nga kiwakanya emyaka 40 kyali badde kiddizibwayo butereevu wabula ekinnako ayeyo yali erimukogera ku bantu balala nga terimukogera ku nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam. Wabula Imam al-Hasani al-Basri istidlaliye yajja mu ayeyo yali yakubeera nti nno Allah yagamba nti walamma balagha ashuddahu, bwe yamala okkula n'akakata, wabalagha arubaina sanata, naweza emyaka amakumi ana, nabwekito Imamu al-Hasani al-Basri n'ategeerawo nti nno okukula kibaita bulughul ashudda kubeera kuweza myaka amakumi ana. Wabula aya eno baulama abalala baagitegeera mu ntegeera endala, tebaagitegeera nti Allah kyagattako nti wabalagha arubaina sanata, naweza emyaka makumi ana, kwali kunnyonnyola makulu ga kigambo bulughu al ashudda. Wabula kwali kukomeka na kulagira ddala myaka ki gye yali atuuseemu mu myaka egy'obukulu. Amakulu ne kibeera nti walamma balagha ashudda, kiri mu makulu nti bwe yamala okukula. Kati obukulu obwo omuntu yeebuuza nti ku myaka ki gye yali atuuseeko. Kati Allah n'ayagala alagire ddala emyaka omuntu gye yali atuuseeko, gye yali ayogerako mu aya eno, nagati wabalagha arubaina sanata, nekitegeeza nti walamma balagha ashudda, ekyo kitegeeza, ekyo kigazi kitwaliramu emyaka gyonna egy'obukulu egirimu kubeera nti n'omuntu akuze mu magezi akakase bulungi, naye nga tekikomeka myaka makumi ana ku ntegere abamanyi abalala. Ye al-Hasan al-Basri alaba nedda emyaka gina makumi ana ginnyonnyola makulu ga ashudda, nabwe kityo ye n'atwala ekyo kigambo ekya emyaka makumi ana. Singa entegera yaliemu ku nzivunula ya aya eyo teri kubuusabuusa konna, nti baulama bonna baali badde batambulira ku ekyo nti bulughul ashudda kitegeeza kuweza myaka makumi ana, naye si bwe batyo bwe baakitegeera. Y'ensonga lwaki ogenda kusiŋŋaana bamufassiruuna abanene ab'ebitiibwa ennyo nga n'abamu ku bassahaba tebaatwala kigambo ekyo ky'okubeera nti nno yali awezezza emyaka makumi ana. Famathalan Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu tarjuman al-Qur'an al-Bahr, amanyiddwa obulungi sahabi w'ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, era omwana wa taata we omuto ayitibwa al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ye yalaba nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yali alina emyaka asatu mu esatu mu kiseera kino weyafunira obwannabbi, era bino Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubeera nga atunyumizaako we byamutuukirako. Kyo kigambo kya Ibn Abbas, yalina emyaka asatu mu esatu. Emyaka egisigadde gyonna gikka wansi, kubanga egisinga okubeera egya waggulu gyeyo gya al-Hasani al-Basri emyaka makumi ana, egya Ibn Abbas gikendeddeko emyaka musanvu. Ekigambo ekyokusatu kye kigambo ekya Imamu as-Suddi. Imamu Suddi alaba nti yalina emyaka amakumi asatu gikendeddeko emyaka esatu mu kiseera ekyo, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma, alaba nti nno gyali emyaka amakumi asatu. Ekigambo kya Ikrima maula Ibn Abbas, ono y'omu ku bayizi abanene aba Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, era yamusibanga ku njegere awo nnyini waasomesezanga Ibn Abbas, amusiba ku njegere aleke kubeera nga ataayaaya asobole okubeera nga amusomako irimu. Ekyo nno ne kigasa nnyo n'atuuka n'okubeera nti nno y'omu ku ba'imma biddiini abanene abaakukumba irimu empitirivu nga bagijja ku Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ye nno ekigambo kye ku nsonga kye eno, bano bonna betwogerako battaabiri abanene mu irimu abaddirira bassahaba, betwogerako ng'oggyeko Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, bonna abasigadde betwogerako bali mu battaabiina. Kaakati ekigambo kya Ikrima maula Ibn Abbas yalaba nti nno mu kiseera ekyo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yalina emyaka abiri mu etaano. Ekigambo ekirala kye kigambo kya Abbahak yalaba nti yalina emyaka makumi abiri. Ekigambo ekiddako kya Said ibn Jubair. Said ibn Jubair y'omu ku bamuhadithuuna abanene, era y'omu ku bamufassiruuna abanene, y'omu ku ba'imma biddiini mu battaabiina aba baakukumba era mu ngeri emu irimu empitirivu ng'eva ku Ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Kitegeeza nti bano bonna byenkulaga wano, bano bonna byenkulaga wano okubyeddalako maadha ba Ikrima ba Dhahak ba Sa'id ibn Jubair banna Makka bano, kubanga Ibn Abbas yali kampu ye eyayirimu yagikuba mu Makka. Kati ate ono gwe tugenda okulaba wansi Imam Malik yati kampu ye yali yagikuba mu Madina, yi yasoma nnyo ku baulama ku basahaba abaali mu Madina, ate bano abasigadde ne babeeranga bo basoma kwabo abaali mu Makka betwogerako wano. Hasan al-Basri ye yali Basra, ye yali Basra. Kakati Said ibn Jubair yono omukuba aimma biddini abanene غا قتله الحجاج بن يوسف الثقفي المفسد في الأرض. حجاج بن يوسف الثقفي ييتا أنو تابعي أمنين إمام أمنين أيتبا سعيد بن جبير إلى مفسر أمنين الدلة إلى غا يلمو يي يلي مبتدي فنيونا تكانو كوبي إلى غا إمام ويشتيبا أيتبا أحمد بن حنبل بمانيو برونجي إمام ومذهبو ومو kuba imamu ba madhhabu abananga nanyi madhhabu gaitibwa aga hambali yagama qutila sa'id ibn jubair yatibwa hajjaj wal umma ahwaj ma takunu ilayhi umma ngi mulina mu bwetafu buyitirifu nyo olwo buyitirifu bwayirimu yalina ono sa'id ibn jubair nemwe byo ebimanyiddwa ako we kubeera nti yasabira al hajjaj ibn yusuf athqafi edwa Ulubanyumuru kubeira anti yali ase abantu bayitirivu ya musabira edua na saba Allah tatamuntuye na ulubanyumarwe. Ila chigambibu anti Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi tiwali muntuye na guyata ulubanyumarwa Sa'id ibn Jubair wabuda uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala ya muzikiri zamu nakuntono ulubanyumuru kubeira anti yata ono Sa'id ibn Jubair rahimahullah rahmatan wasa. Na uwechitiba uchi chigambu echo ekyokubeera nti imamu Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam yali aweza emyaka 18 ekigambo ekisinga ddala okubeera nga kyaleeta emyaka egya wansi kye kigambo kya Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra yagamba nti nno yalina emyaka yali atuuse mu myaka egy'obukulu amakulu yali afunye al-bulugh kana kad balagha al-hulm yali amaze okubeera nga afuna obubonero obw'obukulu nekitegeeza nti kisoboka okubeera nti yali ali myaka 13, 14, 15 okutambulira awo oba okwetololera awo wallahu ta'ala a'lam. Na bwekityo ekigambo ekituufu kyekirwa ku bigambo bino byonna tugamba nti Allahu a'lam wekitiibwa Allah yasinga okumanya wabula kyetabuusabuusa n'akatono kyonga tukijja ku kigambo kya Allah ekigambo walamma balagha ashuddahu biyamara okubeera nga akula bulungi n'abeera nga maadha afukidde ddala omusajja ow'obuvunaanyizibwa tukiigamu ntakyali mwana muto wadde okubeera nga ali mu buvubuka eno obuto ddala wabula akuze ali awo wakati Allah yasinga okumanya amaaso go obugayinza okuyingira mu kifaananyi nti ali mu myaka omwo 2 oba yingidde mu myaka omwo 3 wahakadha wallahu ta'ala alam Allah yasinga okumanya emyaka gye yalina kyekyaddilla mu myaka egyo yali alina yali amaze okubeera ng'atuukako tulabye nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obwannabbi nga Allah bwe yagamba nti atainaahu hukma wa ilma Allah yamuwa obwannabbi n'amugonnomolako okumanya okwenjawulo abantu kwe batafuna olw'ensonga nti okumanya kwa bannabbi kubatuukako butereevu nga kuva mu bamalayika ababaleetera wahi nekibeera nti nno okumanya kwa bannabbi kubeera kwa nkizo kubeera kujjudde obutuufu obwereere olw'ensonga wakati waabwo w'okumanya kwabwe n'omutonzi Allah subhanahu wataala tewalikiriwo okujjako wasita nga ye Jibuliru alayhi assalatu wassalam aleetera bannabbi bonna obubaka n'agamba Allah nti wakadhalika najizi al muhsinin bwetutyo nno bwetusasula abo abalongoosa teekawo n'ebirowoozo ibadallah obeeka ekyokuyiga kyojjawo wano ekyamaanyi kyakuyiga ki akhil karim kwe kubeera nti Allah subhanahu wataala atenze Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam n'ekitendo ky'okubeera muhsin kyetwala tuwali mu ntandikwa naye ekitendo kino akimutendako ng'ali mu mbeera ya buddu kubanga yali muddu mu maka mwe yali kituufu bamuyisa bulungi naye yasigala muddu teyali mwana ng'abaana abalala abawaka wabula yali muddu mu buddu obwo bwennyininnyini bwe yalimu yali n'ekitendo ky'okubeera muhsin Muhsin twakinyonyodde dda yaliwa ayitibwa Muhsin era mu ngeri y'emu oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda maaso mu ssuula eno ng'atulaga Nabbi Yusufu nga Muhsin mu bifo eby'enjawulo n'amutulaga nga ali mu kkomera embeera y'okkomera mbeera ebeera ya katyabaga mbeera ebeera ya kazigizigi omuntu abeera mu nnaku omuntu abeera mu mbeera buli omu gy'ayinza okuba ekifaananyi naye awamu n'ekyo Allah ne mukkomera yamutendelewo n'ekitendo ky'okubeera Muhsin nga Allah subhanahu wataala yamwogerako mu aya zitugenda okulaba mu maaso tinabbiina bita'wiilihi inna naraaka min al muhsinin tubulide enzivunula y'ekirooto kino mazima ddala tukulaba olimu ba muhsinun era mu ngeri emu owekima Allah subhanahu wa ta'ala n'amutenda n'ekitendo kino ng'amutuusizza mu bitiibwa eby'amaanyi afunye obwakabaka munene mu nsi takyali wa wansi naye awamu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutenda n'ekitendo ekya muhsin nga bwe yagamba nti baganda be bamugamba nti inna lahu aban sheikhan kabira fakhudh ahadana makana inna naraka min almuhsinin Allah namutenda n'ekitendo ekyo ng'ali mu buvunaanyizibwa obw'amaanyi n'ebitiibwa ebya waggulu Allah n'asigala ng'amuyise muhsin ne tuyigawo ki abalungi abakkiriza ne tuyigawo nti omuddu obulamu bwe bwonna obw'edduniya ateekeddwa okumanya nti muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala safaari y'okubeera nti nno alina okutuuka mu maaso ga Allah ayingire ejjana tagwana n'akatono kugisuula wabbali olw'embeera yonna gy'abeera alimu wabula wonna w'abeera ali mu mbeera yonna Allah gy'aba amutaddemu ebeera ennungi ebeera embi ebiri wakati kati awo kibeere ekigezo kinene bibeere bitiibwa bingi abeerenga abinoonyaamu okutuusa eri Allah ng'amusiimye tewali w'ayina kutuuka n'awumuza Allah wabbali n'ava ku nsonga za Allah tewali wonna w'alina kutuuka n'ava ku Allah neyeerabira nti ali ku safaari yakutuuka mu maaso ga Allah Allah ng'amusiimye amuyingiza ejjana wabula obwavu obw'amaanyi abunoonyeemu ejjana ebigezo eby'amaanyi abinoonyeemu ejjana ebitiibwa eby'amaanyi abinoonyeemu ejjana obulungi obuyitirivu abunoonyeemu ejjana embeera yonna abeere ng'aginoonyaamu ejjana eyo y'enkola y'abo abawanguzi abagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah abasiimye Allah kyava tulaga ekintu kino era tukiyige mu ebyo ebikulu bye tuyiga ku nsonga eno nga Allah bwe yagamba laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lissailin ekyafeeyo kya nabbi yusuf ne baganda be kirimu essomo ddene n'ebyokuyiga bingi eri abo abaagala obulungi abalungi abakkiriza ensonga entugiyige mu kyafaayo kino tyembeera yonna gy'obeeramu noonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kaakadde kakugendako Allah emyaka gye yakuwa gy'olina okukoleramu ejjana enjuba yeesigala egenda obuwangaazi obukendeera kati gwe bw'ova ku Allah mukubanga oli mubizibu n'ova ku Allah mukubanga oli mubulungi nova ku Allah ntikubanga oli mitawana munnange oba oli close ogenda kutuuka mu maaso ga Allah nga akadde kolyo ino okweyambisa okulongoosa embeera mu maaso ga Allah munnange nga wakoonoona na bwekityo akhil karim muganda wange omulungi muganda wange owekitiibwa beera ng'omanya nti embeera yonna gy'olimu oyina ginonyezaamu okusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala wano nno era tuyigirewo ensobi y'abantu aba balowooza bwe babeera mubizibu bwabeera mumitawaana bwabeerako obusungu bwabeera nga banakuwaziddwa bwabeera nga bali mu mbeera ey'akanyigo nti olwo bafuuka agasolosolo bafuuka agantuntu beeyise nga baggabatu babeerenga ebyonziira mu nneeyisa yaabwe ekyo kikyamu abantu ga nti nzeevaako nina ebizibu byange bw'oba n'ebizibu n'olwekyo oli mwetefutefu okukola agantu gonna agabibibi ebintu ebikyamu kubanga oli mubizibu nedda waliwo enkola abamu ku bakyala bagikozesa omwami ayinza omunyiiza omwami bw'amunyiiza kikyakola mukubanga ajjuddeko essungu nabwekityo omwana akola akantu katono nnyo bwe kati akatali mu makulu n'amukuba emiggo emiggo gye yali agadde okkuba omusajja amunyiizizza gyonna n'agimalira ku mwana lwaki aliko ebizibu bye ate ono amutawaanya lwaki omwana okubeba oti nti manyiira tanze ndiko obusungu bwange oliko obusungu bwo nabwekityo weerabidde ihsan weerabidde Allah ensalo ze ku mwana ono zakubanja ku mwana ono olwo okubeera nti gwe wamuzaala kitegeeza nti oli free okumuyisa bw'oyagadde otuke n'omukuba emiggo egitali gije otuke n'omukubira omukuba ekigero ekisusse ku ekyo otekedda okumuvunaana nakyo n'omubuneeza nakyo kubanga oliko obusungu bwo eyo nsobi kadhalika abasomesa abeera awo nga baludde okumuwa omusaala obusungu bwonna nabumalira ku bayizi yeekyusaamu katono ng'akuba yeekyusaamu katono ng'akuba la ilaha illallah lwaki aliko obusungu bwe aliko ennaku ye bamumye emisaala ate gano agaana agasomesa tegakwata ate mbu kusomanya galikanya mu kiraasi ate mbu kimanya bw'atyo n'alyoka yeefuula essolosolo lwaki mbu kubanga aliko
Obusungu bwe. Abalala yinza okubajja avuddeyo ng'aliko obusungu. N'alyoka avuga emmotoka. Bavaayo baveeyo. Wati bavaayo nze nja basaabala. Yuuyo, yuuyo. La. Omukkiriza tabeera bw'atyo. Omukkiriza mu mbeera ze zonna anoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Kituufu oli mu kkomera. Ne waliwo munnaawo mulwadde. Oli mu kkomera. Baakulyaza amaanyi. Oli bubi. Ne olina omuntu gw'osanzaawo nga mulwadde. Ali bubi akema. Omutunuulira butunuulizi nti ffenna tulina ebizibu byaffe. Yamanyi. Ekkomera teririiko mwana. Wahakadha. La. Faayo vaayo. Tunuulira munno. Embeera ki gy'alimu. Ekitendo nga bwe tugenda okiraba abasibe bwe baakitenda Nabbi Yusufu mu kkomera. Inna naraaka minal muhsinin. Tuyigawo nti Nabbi Yusufu mu kkomera gye yali yeemalangayo okubeererawo banne mu bizibu byabwe. Okufaayo ku basibe banne. Oluusi nga emmere z'entono neyeerekereza abankubo balye. Wahakadha. Oba n'alyako akatono ye n'agumiikiriza n'anywerako amazzi. Wahakadha. Lwaki? Kubanga omuntu anoonya kutuuka mu maaso ga Allah. Kutuuka mu maaso ga Allah nga ayina ejjana. So singa abamu bwe balowooza nti nno bw'afuna agazibu n'olwekyo eyisenge essolo lwaki yeerabidde bambi nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate y'alina okubeera ng'amuggya mu bigezo bino by'alimu. Nabwe kityo ibadallah nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusufu yisibwa atyo bwe yali. Tumuyigeko ensonga eyo olw'ensonga kino ekyafaayo Allah kitunyumiza nga bwe yatugambye mu ntandikwa era nga bwe twalaba musomo gwaffe ogwasookera ddala yalina bingi nnyo byayagala tubeere nga tuyiga mu kyafaayo kino ekyo kibeere kimu ku ebyo wa barakallahu fiikum. Nabwe kityo Yusufu mu maka muno mwe yali Allah amaze omuwa obwannabbi amugeusa n'ekintu ekirala ate ekyamaanyi ekigezo ekinene ekisinga n'ekyo Allah kyali amugeesezza nakyo mu ntandikwa ku baganda be nga ky'ekigezo ky'omukyala omulungi kaalaala gwe yali naye mu nnyumba. Omukyala ono omulungi kaalaala bw'amala okulaba Nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu ng'akuze agenda okumutunuulira nga muvubuka mulungi obulungi obutayingira mu magezi bwe tujja okulaba mu maaso. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayogerako ekigambo ekinene subhanallah tujja kiraba mu maaso. Imam Ibn Kathir n'atuuka n'okugamba nti wakati wa Nabbi Adam alayhi salatu wassalam ne Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam wakati waabwe ababiri abo tewaaliwo muntu mulungi kwenkana Yusuf. Wakati wa Nabbi Adam alayhi salatu wassalam taata w'abantu kubanga yasinga abantu bonna obulungi itlaqan. Yasinga abantu bonna obulungi itlaqan. Tewali wakati we ne Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam kitonde kituba muntu kyali kirungi kwenkana Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Lwaki? Olw'ensonga Allah yali yamuwa obulungi obuli muhafu y'obulungi bwa Nabbi Adamu alayhi assalatu wassalam. Ng'era wakati wa maama waffe Hawa ne mukyala wa Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ayitibwa Saara tewali mukyala yali mulungi kwenkana mukyala ayitibwa Saara nga ye mukyala wa Nabbi Ibrahimu alayhi assalatu wassalam nga bikyajjira mu ahadithi empitirivu nga atendebwa obulungi bwe. Bino nno bigambo bya Ibn Kathir alayhi rahmatullah mu tafsiri ye ekitiibwa ku ayati zino osobola okugendawo n'obeeranga ofuna ebigambo bino. Nabwe kityo ibadallah nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Yusufu agezesebwa n'omukyala gwe yali awangala naye mu nnyumba. Omukyala ono teyalina baana nga bawangaliramu babiri bokka. Bawangalira mu nnyumba eno nga bawangaliramu babiri bokka. Nabbi Yusuf n'omukyala ono. Ekyo nno kitegeerera ku kigambo ky'omusajja kye yagamba ti awuna ttakhidhahu walada oba tumufuule omwana waffe. Oba tumufuule omwana waffe. Nga tukiyigamu ki? Tukiyigamu nti baali na mwana. Nabwe kityo bawangaala babiri mu nnyumba. Omukyala agenda okwetegereza Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ng'ali ku bulungi obusufu. Munnange omukyala ono yafuna ekirowoozo eky'obwonoonefu okubeera nti nno Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ono abeera naye mu kikolwa eky'obwenzi. So nga Nabbi ono obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali yamuwa bwali tebwakoma kubeera kungulu kwokka wabula yali yamuwa n'obulungi obuyitirivu obw'omunda obulungi obw'omutima nga bw'ogenda okubumanya. Nabwe kityo omukyala yatandika okubeera nga akola ebintuntu abakyala bye bamanyi bibakasa obulungi kirisikiriza abasajja era bibakema okubasuula mu mbeera ey'obwenzi. Nabwekityo omukyalo ono yatandikanga okukola ebintu ebyo. Era ekigambo kino Allah kyakozesa nti waraawadatuhu, waraawadatuhu, omuraawada guno tuguyigamu nti nno yabanga akola embeera eno okumala akaseera nga Yusufu agiraba, naye olw'obulungi Allah subhanahu wa ta'ala n'ensabi yali yamuteekamu nga talina kyonna kyayanukula mu mbeera eno, okutuusa olunaku olumu omukyala ono we yasukira mu mbeera n'agyeteekerateekera mu nneeteekerateekera etali ya bulijjo, n'abeera nga yayagala okubeera nga wabaawo ekikolwa ekinene ekitongole ekibaawo wakati we ne nnabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu ku lunaku olutongole lwe yateekerateekera embeera eno Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okunyumizaako mu maaso. Naye nga tunatuuka ku ekyo, Imamu Sa'adi rahimahullah yayogera ebigambo bino mu tafsiri ye eyekitiibwa eyitibwa Taisirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri Al-Kalami Kalami Al-Mannan, fi tafsiri Kalami Al-Mannan cha Imamu Sa'adi rahimahullah yagamba bwati, yagamba ati hadhihi al-mihna, ekigezo kino Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu ekyamwolekera, hadhihi al-mihna ala Yusuf ashaddu min mihnati ikhwatihi, kyali kigezo kinene okusinga ekigezo Nabbi Yusuf okusinga ekigezo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu kiyafuna ne baganda be mukubeera nti bamusuula mu luzzi n'ebyonna bye baamukola. Lwaki kigezo kyali kyamuyitirirako era kyali kinene okusinga kiri? Agamba tifa inna sabura alaiha, kubanga okugumiikiriza ekigezo kino kyeyali atuuseemu, sabura ikhtiyari, bugumiikiriza bwakwesalirawo, bugumiikiriza bwakwesalirawo, wasaburu ala ikhwatihi, saata obugumiikiriza bwe yali alina okukola ku baganda be, saburu ittirari, bukkiriza bwakifuba, amakulu abukoze ayagadde tayagadde yali alina kubeera mugumiikiriza, yali alina kubeera mugumiikiriza. Lwaki? Talina choice nti ekizibu kino akyetuuseemu oba akiggyemu, tekirinako choice yonna, kiringa ng'obulwadde tolina choice ndwale oba sirwala. Nabwe kityo obulwadde bwo weebuli mu buli ngeri yonna, okakibwa bukakirwa bw'obeera mukkiriza okubeera ng'ogumiikiriza. Bw'ogaana ogumiikiriza then ogenda kwekandagira ku Allah ofune zambi. Saate kino kino sabur ikhtiyar, bugumiikiriza bw'alina okukola nga bwakwesalira okugumiikiriza. Alina obusobozi obwebagala ekigambo ekinene, alina obusobozi obwebagala ezambi eddene, alina obusobozi obugwa mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala neebagala ekigambo kino ekinene. Nabwekityo obugumiikiriza wano Yusufu bwali bumwolekedde bwali bugumiikiriza obuli ku ddaala eddala, y'ensonga lwaki nti empeera z'omuntu zaafuna nga ezambi liri awo era ng'asobola okuligwamu n'okubeera nga yeekeka okuligwamu neeziizaako ng'atidde Allah subhanahu wa ta'ala, khafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa, teri kubuusabuusa nti empeera zibeera mpitirivu nnyo ku muteeko guno ogw'okubiri. Nabwekityo omukyala yeegwanyiza Nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalaamu. Mu kumwegwanyiza Yusufu ali mu nnyumba ye balimu bokka n'omukyala ono, kiki ekyaddirira ibadallahu? Tujja kutandikirawo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wafaqa llahu aljamia lima yuhibbuhu wa yirda, walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.